kokona mabago Porezi na mona kuluchi megu Okoruru ego Se no mwaka jinye legu ibabia Eye
Iye Ibamu kaite kaina
Kaide wanne
Ibamu kaite Ibamu kaite
Porezi na mona ego Okoruru ego Ikene kegu siara Uwego mona chimu Okebo kani siyeje Uwanu ego oke
Ibamu kaite kaina
Emana sike kube kube nenu wachimu Anya fugo mife kuno nanone Nyaka ijitibe gumegu iboka mona ku Keba, eh Fodu uche lobo do ibo Ebe vana chue gonde ijo wam Dije woke no silike nenu wa embo chuku Eno kwa lea Obu na ochu siego we nata Nata bene ya kosike Nde mare nebe ganye poto toto ke ya lufego
Ogenede
Oburu ni maria ebula jomade Mwaka mmane ebu ya kamige bido wanisi Aye Kaije wande Mwerezi na mwune eku Oko ruru ego Mkene kegu siara Wego mwona chimu Okebo kanyi siyeje Wanu wegu oke Adi amo obi mmadu konu no u Ufado ga patego nganga kalea Ndi oyevani ineva polo vandi mbu Onye patego nyanye loye ya kanu wesike Orosiego na chizinu mwipwe Ufado na edu kakewe patego Ife jelube dibia ima faru lindeke butike Moga moga kolu chimu Morezi na mwunebe Oruru wande make kowaka enako Eno kwa lea Okebo kaisi eje Ima kweri agune no waka mbanaza Nana mbara iye Eye
Iye Ibamu kaite
Morezi na
mwuneku Ibamu kaite
Okoruru
Ibamu kaite
Keneke guziara Okwegu mwona chimu Morezi na mwuneti ege nanama Iba kaije kaina Monte kangunu Oye chika lo manyake nechi ya Raka mpakono nenu Anojolo njongu nanu kwa Iye iye chimu Ibonwe livajiwe kube mwaboku Ima kwa mwanya nine vangwe loge Uku mwanya budie Magwabo mya nenu wakamona kowa Eno kwa lindi mweive
Okenede
Mwanya wala jomu me Ajo muma nenye rodi Eno kwa lea So vive koge melo geno wa Obu ni ilu ofote Uwe kubo kuna wama Abo nnajano, nnajano ye
Iye, ibamu kaite kaina
Kaide wande
Ibamu kaite, ibamu kaite kaina
Porezi na mwune ku Oko ruru ego
Ibamu kaite
kaina Ikene kegu siara Uwe kumona chi
Ibamu kaite kaina
Okebo kanyi siyeje Ibamu
kaite kaina
Ibamu
kaite kaina
Baboy Dugo zefa na baboy Nenuwa Mare nona kamara adirizi Ibo anugo kamoye Tilichi mwewe bama bego Oma magafo ma Inebe joma Lona njoka ngegafo Ibo kulu sinifo Nyemele koko ana Ajomu mene buwebu Umaka chini lebo kwefa ivolo kanyini kunama Iba, eye, eye
Iye, ibamu kaite kaina
Kaide wande
Ibamu kaite, ibamu kaite kaina
Morezi na mwune ku, oko ruru ego
Ibamu kaite kaina
Ikene kegu siara, wego mwona chini
Ibamu kaite kaina
Okebo kanyi siyeje, ibanu wego oke
Ibamu kaite kaina
gani aiti begu na ndi nwife na anya abata ga na esire chingo ina nunu mu nife ni nene si na chukwu enugbalia eh obo ni ijo olu oyibo palaka we nata bafu ki gafu na fu wa jokakwa njo aga akoba aga onu se na nwa nwa n'obu onye viu ibute ego ụwa ga abịa ogenede onye na-akọ ọnụ ibulu chi anya ọ dịghị ka ọ dị izi je na-ekwu ya ebe ahụ ka ị ga-eji male na efe ụwa na osiri ike ịnụkwali ndị nwe ife eye kaije nwanne orezi na mmụ na-ekwu oke ruru ego nke na-eke egwu si ara wego mmụ na chi oke bụ ka anyị si eje ụwanuwegwu oke otu ego chụ n'ụwa n'ike ịchụọ ya n'ike na eziokwu na ịgana n'ike onye chi mere eze ga-echi a na-azọrọ eze azọ ụwa bụ ụwa chukwu mkpụrụ ịkọlụ ka nke ya wọrụ ịnụkwalị ya ịbụgo mmụ na-egwu nwe ụmụaka chinyere ego ọnụ mmanwụ ọ jibụ oke osisi wesalịla ọjị na akpa ya nkwụ a na-alịrị ọjị kwada igbo na ọnwa ụbụ ụgbọ na onye dị ndụ ga-akwụ ya akwụ ịnụkwali ndị nwe ife na-anya abịa ọsị gị ji ebute ego ga obuye gị ike onye na-ebie gị ike ịnenele ọfụma onye ga-eli eli nyakọ ụwa na-achọ ọ bụ na ibi ehi ego iburu onye eliri eli eyi
kaije
nwanne orezi na mmụ na-ekwu oke ruru ego nke na-eke egwu si ara ụwa ego mmụ na chi oke bụ ka anyị si eje ụwa n'uwegwu oke ịmalụ ụkpaka ụkpaka ndị bụ na malaysia eze ọma ọkọ n'iyi ala chifu ngị ka egwu na-ekwu odogwu ego ụkpaka ndị bụ na malaysia chifu ngị ka egwu na-ekwu chifu fụra nke ogwu ndị n'igbo na malaysia eburu m ịgba ke n'odogwu ọba nwanne m ọba nwanne m nwere ife ọba ndị eje mba na ọba nwanne m ọba waiti ndị ka egwu na-ekwu ọkwa ụgbọ ero oke ego ka ndị si eje ọba ka mụ na-ekwu ọba nwere oge ga-erisie gị ike mmọka mmụ na-akpọ akụbi gị ndị ka egwu na-ekwu n'elu ụwa akụ ibu nnekwu mmadụ CEO Aku Big Entertainment Production Aku Big Lion Family Aku Big Tere Odumeje Unamani Ndapos Ndekwu Mma Umuaka Chinyere Egwu Mbosa Ifuru Aku Big Na Mkpo Ifusi Egosi Ego Ọchị Dalụ Oloko Ụnọ CEO The Kings Hotel Nọ Nile CEO The Kings Boutique Na America CEO di Kiss Unisex Saloon Ime Filipo Akwune bụ mmanwụ Goresi nwanne m Goresi nanụ na-anya ebebe gị ọzọ n'ụwa odogwu nwanne m onye marụ obi nwanne igolu moto okwunye nna gị ibe eji ama odogwu nyaka imelụ ụwa fụrụ ogenede asị dị olu ego osi elu asị dị nwa ka nwa ha nwere obi eji eli ego ego iro okwu ka ị na-eli akịra na-eme gị mma obele nwa na mma ekenego ịnụkwalịa egwu anya ejebe kwuru mmiri wee kwudo onye youngest producer CEO Ikechukwu Movie n'Ibo Odogwu Nwachi Imele Eze na Nwa Koyo Odogwu Ikechukwu Youngest Producer Ikechukwu Gbalekwuru Mmiri Ikechukwu
youngest producer. Opa na ni legu.
Ikochukwu youngest producer.
Oma kaji ne legu.
Ikochukwu youngest producer.
Okoruru manem.
Ikochukwu youngest producer. Bodo.
Hey ye. Yeah. Kaije wanne. Kodesi na mune eku. Okoruru ego. Keneke egu siara. Wego mona jim. Okebo kanyi siyeje. Kwanu eku oke. Wobi rice na halo. Onye wegu imu. Umaka jinye legu. Bebe go na nye.
Kaije.